kikam gapi satu na ku like me kuma kweni tatu digida gidinya siaga gwadu una bend pose alafu na raru piga 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 statue inua mkono alafu cheza na mgu piga 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 statue na ku like me kuma kama tatu.
Simama kete, piga waleke. Tingiza kichwa ni kazi meshika gweze. Kispa kianguka na yo twende. Hapa ni ku dance ku banju kama daily. Simpige makofu utachoka mikono itoma na utamiss nyingine. Simpige makofu utachoka mikono itoma na utamiss nyingine. Uno uno, bailando, umlando. Uno uno, bailando. Umlando
piga, piga, piga statue. Inua mkono alafu cheza na mgu. Piga, piga, piga statue. Na ku like na kuma kama tatu.
Goma nao nikali unafanya ninu kika. Wabakio mitu sitwa kituto mama vela. Jutini kesha toka seta bakio mehema. Na timi mindo kadere saita baki mehepa. Na si cheki Ndoba isha tu bambo unazarudi ya selekta. Lusta shika sana juma bebe wa mebeba. Mbili tatu cheki DJ shatu beba. Pulo pulo selekta, pulo pulo selekta. Bebe shatu bambu neza rudia selekta. Dosta shika sana juma bebe wamebeba. Moja mbili tatu cheki DJ shatu beba. Pulo pulo selekta, pulo pulo selekta.
Piga, piga, piga statue. Inua mkono alafu cheza na mgu. Piga, piga, piga statue. Na kulike mekuma kama tatu.
Asisi city girl, and I set it for you. Lyoko na pretty girl, make breakfast for two. Nanbamba ukiwa juu, na unangandisha migu. Na ukichokeshwa na stool, tamaliza tu kwa pool. You want another one, come take it from me. Mebeba motherland, so you dig it for me. So you dig it for me, so you dig it for me. So you dig, so you dig, so you dig it for me.
Piga, piga, piga statue. Inua mkono alafu cheza na mgu. Piga, piga, piga statue. Na kulike mekuma kama tatu.